warbixin uu soo saaray macadka caalamiga ee daraasaadka ammaanka ayaa lagu sheegay in iyadoo dowladda caalamiga ah ay sarayd adeegsiga dowladaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, gaar ahaana ciraaq, syria iyo meelo kale oo ka mid a bariga dhexe. Hadda droneska ay ka noqonayaan africa aalad ay adeegsan karayaan kuwa gacankahadalka wax ku doona. Warbixintu waxay sheegtay in kooxaha mintidiinta africa sida boko haram, kooxda isis ee garabkeeda galbeedka africa iyo al-shabaab ay helayaan dayuuradaha droneka ah oo ay ishaafalateen u adeegsadaan. Waxa ay sheegtay warbixintu in kooxaha argagixisada ah ay isticmaalaan baraha bulshada iyo internetka si ay u helaan xogta ay uga baahan yihiin kooxaha sida alqaacida iyo isis. warbixintu waxa ay soo jeedisay in kororka farsamada casriga ah ee helitaankeedu uu sahlan yahay laga yaabo inay gacan ka geysato walaacna laga qabo. Kifuru Adamu waa afhayeen ka tirsan hay-adda Beacon Security ee ka howlgasha Nigeria, waxaana uu sheegay in uu walwal ka qabo in dowladaha droneska ay awood siiyaan kooxaha argagixisada.
It creates another layer of challenge for the already challenged security operations in that region. Now, even though
caqabadihii amni ee hore uga jiray gobolka ayay culayska kusii kordhinaysaa, inkastoo adeegsiga droneka ay markii horeeto ay ku xadidnayd goobaha colaadaha ee bariga dhexe ku xeeran iyo qaybo ka mid a asia. Hadda waxaan arkaynaa in isticmaalku uu ku fidayo meelo ka mid a africa, gaar ahaana harada Chad. Marar badan ayaa waxaa dhacday in military howlgal ku jira ay la kulmeen drones aan cid wadin oo badankood loo adeegsanayay falal basaasnimo. Kooxaha argagixisada ayaa caadiyan u isticmaala droneska dacaayad ahaan ururinta xogaha sirdoonka iyo howlaha ishaafalateynta. Bishii lasoo dhaafay ayaa madaxda ciidamada cirka ee wadamada africa waxa ay ku kulmeen wadanka Senegal, iyagoo sheegay in qaaraddu si degdeg ah ay ugu baahnayd qalab difaac oo casri ah oo ay uga jawaabto halista sii kordhaysay argagixisada. Laakiin warbixintu waxay sheegtay in wadamada africa aysan lahayn awooddii ay dhibaatadani ku wajihi lahaayeen. Kabiru Adamu ayaa isna fikirkaasi qaba.
It will shock you that we do not have any sanctioned or certified method
way ka naxinaysaa inaanan lahayn qaab muuqda oo laysla ogol yahay oo lagu khafiifinayo weerarada dhinaca cirka ee loo adeegsado droneska. Waxay ila tahay in hadda aan isku dayayno inaan ka shaqayno awooddeena arrintaas ku aadan. Waxay ila muuqataa in militariga Nigeria gaar ahaan uu la soo qabsanayo xaaladda, laakiin kooxaha kaleeta ee hubaysan ay kaga horreeyaan. Sanadkii lasoo dhaafay ayaa isis garabkeeda galbeedka africa waxay u adeegsatay dayuurad drone ah si ay u duubto muuqaalo dacaayada oo muujinayo tababaro ka socday xerooyin ay leeyihiin. Sidoo kaleeto sanadkii tegay dowladaha droneska ee waxbasaasa ee kooxdan ayaa waxaa lagu arkay meelo ay fadhigeen ciidamada dowladda waxeer ka hor inta aanay dagaalyaanadu soo weerarin ciidamada. Khubarada ayaa sheegay in wadamada africa ay u baahan yihiin in ay hormariyaan qorshooyin heer dal ah ka hor inta aysan ka fikrin heer gobol ama qaarad. Sidi Omeji oo ah khabiir ka faalooda dhinaca ammaanka ayaa waxa uu sheegay in aanu jirin waqti kale oo africa ay si lumiso. Khubarada waxa ay sheegeen in Nigeria ay u baahan tahay inay hogaamiso dadaalka gobolka, balse dalka laftiisa ayaa waxa uu la-yahay siyaasad isku xiran oo lagula dagaalamo kooxaha hubaysan ee isticmaala dowladaha aan duuliyaha lahayn.